okwagala kuli okwasoka kwe wandaga kwenjayanira tata kukomyewo na mafuta go galika kulukuta kumze okaso mucha
muli mpulira ngomwana oliomu sasanya Bible gwe gamba ya gamba nti tata nze mubi byompe byange ngende ntandika obulamu munseye wada ebyo bugagga bwe yabifuna nabisasanya mu mize bibi byagwawo mukaseera bwe kati nabonabona nga yejjusa
okwagala kuli okwasooka kwe wandaga kwenjayanira tata kukomyewo na mafuta go
yali munse yewala nga mumuyinzo bwavu kwe kufuna omugaggeyo mugagga namutwala mulundira embizi enaku neruma nga ne bwali atakkuta yatuuka n'okwegomba okulya najjukira mu kitaawo mugagga nasalawo agenda okwetonda
okwagala kuli okwasooka kwe wandaga kwenjayanira tata kukomyewo na mafuta go
dewa kitawe yavunama tekitango nsasire sisana wano mpitibu mwana nayonona mu maso g'eggulu ne mugago tata kati ntwala ng'omuddu tata we yasanyuka namunywegera namukolera embaga ey'ekitiibwa namuzza bujja ennaku n'agimusangula okwagala nga bwe kwasooka